Beta betwe la bani Angifuna omunye umuntu, ngifuna wena wedwa.
Wena wedwa.
Angifuna abanye abantu mina labazosichaza.
Ngifuna wena wedwa.
Ngibatla wena fela, hatola kagidla. Jwetsa fathi lohlu mewabana baka. Noma bengathi bekubeka amabala. I'll put the ring on your finger and say babala bala. Rata wena fela, hatola kagidla. Jwetsa fathi lohlu mewabana baka. Noma bengathi bekubeka amabala. I'll put the ring on your finger and say babala bala. Wo mina ngamkhetha begcwela bani. Dali ya hope when angeke wangiphuxa. Nami ngiyakuthembisa angeke ngakuphuxa. Noma singaxabana mina angeke ngakugusta. Bathi ungidlisile nasekhaya mabexoxa. Obaba nomona nababantu bakuleli izwe. Abafuna ukona sandana banomona. Fele banalimona. Amsholwena wababona. Banomona nababantu bakuleli izwe. Abafuna ukona sugera banomona. Fele banalimona. Amsholwena wababona.